Machine, I say. JK.
Ina
ndiga kanizira ine, kumene ndajogera ine, tawizina nimangolira ine, misozi mangotuluka. Ina ndagumana nazo ine, nadusa muzo wawa ine, moti kufika lelo, ndichisomu jambuye. Koma lelo ndikuyimba ine, nyimbo zomutamanda ine, nyimbo zomuyamika, ambuye masita nyingo.
Mandy Ben Yellow Gondo, Mandy Ben.